Mapeveza.
Ngalana.
Mapeveza.
Ay, kanting ingawe mo
dyan. Rosie.
Ah, utaliwe futhi. Utaliwe. Umpiki ngiyapheka la.
Rosie.
Umpiki.
Umpiki.
Umpiki. Eish.
What's up? Come here. I wanna take something. Come here. I'm bit not, but not. I'm serious too, but not. You can follow my dreams.
Yo. Your dreams.
Let me tell you, wait. This is not how you say this.
Not
because I'm drunk or anything. No?
Okay, you just a little tipsy.
Those are really different.
I'm sure.
Okay. Had you been evil, you would have said no to the snake. Now, when I.
Rosie, my girl, my sitar. The voice of a saint is in your heart. So born, ex-girlfriend, you're one of mine. The way in your tongue and your heart. The traffic I forget to name the sins and my heart. The voice of a saint is in your heart. Every time I sound the morning, you go.
Ngiyakhupha mangilele ngihona bangani bami banomona either way impriza ngakhona mntwana bona ngenzi ngathi angazi vela ngazi iswazi ngishadi izongikhipha ukwazi kanye zami yokukhanya ngithembele kuwe njengezazi angiqhoma ngiqhinzi and iphutha ngilenzi mafumunye kungasikuwe imizwa yami ayisebenzi ngazi wenzeleni maravele wenzile umenzi. I know a lot of chicks want me, but for you, no can do. If I met some supermata, we have been standing 2x2. Mangabanga, when you only have a value, but me, I'm a 2. The sex fell, I'm in an hour, summer 2x2. The sex fell, I'm in an hour, summer 2x2. The sex fell, I'm in an hour, summer 2x2. The sex fell, I'm in an hour, summer 2x2. The sex fell, I'm in an hour, summer 2x2.
Rosie, my girl, my sita.
Modela, nomzimba wembodlela, umzimba ngiyakubongela, okufunayo ngiyokuthengela, into ezimnana amabhengela, impahla eyiningi kuze kuphela amahengela, mangamabi, ziva nginamandla kabi, mangihambe eduze kwakho ngiyisikhokhe nangisabi, ngiyasangana ngawo ngadinje namarabi, baningi abafa ngami nami ngifa ngawo hayi kabi. Uhludlule amabhabitolo lwenza besobuphe ngizola blaza shaya isitole njalo uma ngifuna ngiyakuthola tired of breaking up and making up lokungibhala ngicisha letha bamhlophe abacoffee colour bada bafisha let's make this thing last njengosithuzi nokrisha cause sweet ma ngivutha when uyangicisha cause sweet ma ngivutha when uyangicisha cause sweet ma ngivutha when uyangicisha
Rosie my girl masitha Zingelosi, Uringelosi.